Sesivese safika qathatha kuleli sonto elifushane bandla. Eliphathi kwa Christmas no-New Year. Yesikhathi lesi esuke sesibuka emumva ukuthi izinto zibe njani. Futhi sesiqala ukubuka unyaka omusha siwuzela nani thina, nawuzela nani. Angikube ngelele, phinde ngikwamukele futhi engosini fresh. Ngingusibonelo Pete Ngema, ngumlomo ka Benedict Diamond we Christian Networks. Uma kukuthi mlaleli ubuhamba nami kuleli viki eliphelile, uzokwazi ukuthi besihlele enkulumweni engomusa. Yebo, umusa kaNkulunkulu mkhulu, uyinto egoqula impilo yomuntu. Ngakho, ake singene futhi khaxa kule ndaba. Ngoba amandla omusa kaNkulunkulu asophe ukuhlanza isileyithi sezolo lakho, ngesono senzile qede akuvula umnyango wempilo yekusasa egoqulwe ngokunamandla. Asikusho lokho ngokwe-theory nje, kodwa ngokuphathekayo. Ngakho, ake singene sithi shi kuyo le ndaba injengoba injalo. Ngoka Luka 13 verse 14 kuya ku 17, umphathi wesinagoge ecunukile ngokuba uJesu ephulukise ngeSabatha, waphendula wathi kusisixuku, kukhona izinsuku ezisithupha okufanele kusetshenzwa ngazo, ngakho ke anoza ngazo mphulukiso kungabe ngosuku lweSabatha. Kepha inkosi yamphendula yathi, bazenzisi, kanti lo nalo kini kayithukululini ngeSabatha inkabi yakhe noma imbongolo yakhe emkhombeni? Ayisuke uyiphuzisa na? Kepha lona eyindodakazi ka-Abraham, uSathane bembophile, bhekana iminyaka eyishumi nesishiyagalombili, bengafaneleni ukuba akhule kuleso sibopho ngosuku lweSabatha na? Wathi kubasho lokho bajabha bonke ababemelene naye. Isixuku sonke sathokoza ngemisebenzi yonke yenkazimulo eyenziwe nguye. UJesu wamphulukisa lo wesifazane kungakhathaleli nokuthi kwabe kumelene nemithetho yezenkolo. Lawo ngamandla amakhulu omusa, lo Musa ophulukisayo awenze wakulungela futhi nawe ukulindele lo Musa. UJesu namandla, umusa namandla okulungele, okulindele ukuza kuwo. Yilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Kuyithwala i-devotional fresh insuku zonke. Okwakho nje sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Ngiphinde ngisho 067 706 0077.